indlela ophakame ngawo umfutho kulolu khetho ucishe ufane nokhetho lokuqala luka-1994. Abantu bazimisele ngendlela eyisimanga ngoba nalabo abaqala ukuvota, i-youth kakhulukazi, sibona iphokophelele kakhulu ukuthi ivote. Kukhanya isasasa likhulu ngendlela eyisimanga, msakazi. Kunamaqembu amatsha amaningi la azobe eqala ukuvotelwa. Iqembu elisuke lagqama noma lilithasha kunawo wonke nje amaqembu kube umkhonto wesizwe party, lona oholwa nguloya mongameli uMnumzana uGedleyihlekisa Jacob Zuma. Ile sasasa elikhulu ebantwini kakhulukazi kuprovinsi yaKwaZulu-Natali, iGauteng, iMpumalanga. Ungasho ukuthi liqembu elidala, kodwa ke abantu kukhanya balithandile. Akhona amanye amasha, ibhosa lena eka Musi Maimane lo owayelida i-DA ngo-2019 ne-Action SA eka Mashaba, ngamaqembu amasha wonke lawa azobe eqala ukungenela ukhetho, kodwa ke eliyilona elihamba phambili kakhulu kuwola amasha yiwo umkhonto wesizwe. I-ANC ngokocwaningo oluningi asiyiboni ifika ku-50%. Kodwa ke amaqembu angu-4 ayiwo akhanya encintisana kakhulu, yiyo i-ANC ne-Democratic Alliance, ne-EFF lekamalima, nomkhonto wesizwe. Engathola ngaphezu kwe-10 ekhulwini, ngaphezu kuka-10%. Ikusasa lalelizwe lizodecidwa yila maqembu awu-4 amakhulu. Uma i-ANC ingase ithole ngaphezu kuka-45%, kunenkolelo futhi ukuthi ukuthi izoya ufuna ukubambisana neqembu elincane okucathangelwa kakhulu, i-IFP, inkatha Freedom Party. Yiwo amaqembu angadlalela ko-5 kusiya phansi. Nayo i-Action SA leka Mashaba noBosa ngenye uRise South Africa ngamaqembu amasha wonke lawo, kodwa ingehla kakhulu ngamanani. Kukhanya ukuthi ingagcina ibambisana nenye yalawa amanye amathathu engiwashileyo, i-DA, umkhonto wesizwe noma i-EFF. Kodwa ke lolu khetho lukhanya ukuthi aluzi ukubuyisela i-ANC le besiyazi elinamandla amakhulu. Kukhanya amandla ka-ANC kulolu khetho azoncipha kakhulu kunalokhu obekujwayelekile kwiminyaka engu-30 ledlulileyo.
Sesikhangela abeZimbabwe abahlala khona ngapho kwele-South Africa ababheke lolu khetho ngabomvu, ungathi bafisa ukuthi ngabe agelezela ngaphi?
Bakhona abaningi abahambisana ne-EFF, bakhona futhi abaningi abahambisana nomkhonto wesizwe phakathi. Sibona beyifulathele i-ANC lena ebekade sisazi beyithanda kakhulu, ngoba abantu beZimbabwe sebeyibona ungathi idla mngani omunye, ilala ngubo yinye ne-ZANU-PF. Okutshengisela ukuthi mhlawumbe laba abangase bavota, abangaba nalelo thuba lokuvota, mhlawumbe bengavota kulawo maphathi.